mukama katonda wangu lwalero nzize nkwetaga ninembera mwempia naye dadi nemeddeko laba balabe bange baseba we bandaba ngankaba batulo bufofofo ne bateso kunsula mpanze panze njiwone mbera naye dadi nemeddeko nesize gwe yesu wange nkwekuddeko ompanguzira yesu gwe nekutte era gwe newaddenze munaku gwenize asangula amaziga gange yesu gwe nekutte era gwe newaddenze munaku gwenize asangula amaziga gange nze gwe gwenina yesu omulwanyi atako wakankwesige mumuliro wansuubiza olibeera nange kati kankwewezena mubinji ebinumba nekute kuge ompanguze gwe mumaaso gensozi zidduka ne bakabaka nabo bavunama buli lulimi lwatula yegwe mukama omwesigwa mumuyaga omungi ogunuma mukama yesize gwe yesu gwe nekute era gwe newaddenze munaku gwenize asangula amaziga gange yesu gwe nekute era gwe newaddenze munaku gwenize asangula amaziga gange
Sana mungi bela ngulela yange sirina manyi kitange gerwa mira jangulwa nne besize gwe gwe manyi gwe kuteko mukama upanguze mbera gwe kuteko kitange upanguze bizibu my God you my healer my power and my defender my redeemer my savior the river of my life according